Na maulia gokuja guzeri kujuko elio mnundi ogwa makumi ya sati mwamu sanve unakuraba zira ngomukolo mkulu guli makago mkulembeze gwanga lino entebe abantu abalubatu wivasuvira kumukolo gunongo kusinza kuminista vunangizwa kunsonga za mkulembeze gwanga lino mire babalanda agamanti abantu abini mbatano bokawe baiti guo kwetaba kumukolo gunonga bano bakulembe duamu mkulembezo gwanga lino yowe li kakuta Museveni babalanda yongela kuunga kukendeza kumuendo guava antu abo kwetaba kumukolo guno wechesiga mizidua kubuluade wa Ebola obabaluka umu gwanga jeovudeko hamu n'ekiragiro ekyayisibwa gy'obuddeko minisitule y'ebyensimbi okukendeeza ensimbi eziteekebwa ku mikolo ekika kino kakati ensimbi ezo zakuteekebwanga mu bintu ebigasa bannansi onayongerako ng'omukolo guno ogenda okutambulira wansi omulamu okugamba nti okukuuma ebituukiddwako ng'eggwanga bwe liruubirirwa okutuuka mu lubu lw'amawanga gannaggwano
ya government egenda kusiikirirwa abantu abatasukka 2 mu 5 nga kwekuli essiga eri executive president Museveni Mwagwa kwekuli essiga erya parliament awamu n'essiga eddamu zi nga kitegeeza nti abantu bonna bajja kuba bakiikiriddwa tusazeewo okutambulira ku mulamwa olw'okubanga tujaguza olunaku luno ngaate omwagala oweekitiibwa president Museveni yakamala okulayizibwa ne tugamba tusigale ku mulamwa gwe tutambuliddeko ne twali ku lunaku luli olw'okulayira olugamba nti okukuuma ebituukiddwako nga tweteekerateekera okuyingira mu lubu olw'ensi engagga.